Kilichoshinda wengine si lazima kikushinde na we. Walipozama wengine si lazima na we uzame. Kilichoshinda wengine si lazima kikushinde na we.
Familia yako imepigwa dhoruba itazama.